Zawadi ya kipenzi changu, wapenda na wako wapi? Ram Pro.
Don't beat, manawara with the koki nambu. Akung mateki ngomba lutu.
Oh my God, this is the one for you, oh, baby. The one we've been waiting for. It's our wedding day. Nakalukuna, this is the one for you. The one we've been waiting for. It's our wedding day.
Kubali shauriwa, nikakubali kunyimiwa. Emradi ulizike penzi langu sijetupa. Maisha yangu pia wewe jua kwamba mimi siwezi. Wangapi wamesema, mangapi yamesema jiri ya penzi letu. Tulia basi nami, tulia basi mama, usije kwenda mbali. Ukiniacha mimi mwenyewe basi jua mitamia. Tuwajime viche kesho, wanapenda tu majungu kukalia ya wenzao. Wendu wangu tukimwana sito kwenda mbali nawe. Siku yetu ya wadia, acha basi tu enjoy. Ama G, no barriers, breakfast there, big boy, big up, Exivano, Ram Pro.
Oh my God, this is the one for you,
oh baby.
The one we've been waiting for. It's our wedding day. Nakalukuna, this is the one for you, the one we've been waiting for. It's our wedding.
Taking a balloon tour, yeah. Manaura with the cocky number.
Tazikwa tuna wewe sikatae basi mama. Chukua hii pete. You deserve this baby. Tulipanda milima na mabonde tukashuka.